Ebyo ngobitadde ku mabbali akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'eyeruuka Francis Kamyuka. Atenderezza abasomesa naddala abo abaamutendera gwa primary abayambye Kenya abayizi okuyita ebibuuzo byabwe eby'akamalirizo eby'ekibiina eky'omusanvu bye baatuula omwaka oguwedde ogwa 2025. Kamyuka mu kwogerako ne Nabbasa agamba nti kaakano abasomesa abasingira ddala obungi baakoze omulimu gwa ttendo nnyo okuba akasanga amasomero gaabwe gasobola okukubira waggulu era n'okuyambako abayizi naddala bwe kyatuuse mu ntaputa y'ebibuuzo ekyalimya amasomero agawererako ddala. Disitulikiti y'Eruka yafunye abayizi abayitidde mu ddaala erisooka abawerera ddala 173 ate mu ddaala eryokubiri baadde bawerera ddala 12209 abayitidde mu ddaala eyokusatu baabadde bawerera ddala 10706 kaakano ku baana 15985 abaali batudde ebibuuzo byabwe eby'akamalirizo. Wano asinzidde n'ategeeza nti omuwendo gw'abayizi abayitidde mu ddaala erisooka awamu n'abo abayise obulungi gusummukidde ddala era n'okusukkako ogwo omuwendo ogwasookera ddala. Ekintu ky'agambye nti kino kyongedde okuteekawo essuula empya era mu byenjigiriza bya disitulikiti eyo eyeeruuka. Musasi waffe Charles Mpoko yabaddeyo.
I'm going to go to the hospital.